I wish ungejua vile uko moyoni baby. I wish ungejua navyo kupenda. I wish ungejua vile sio nisisiki. I wish ungejua oh my love. Wendo pepo yangu ndo kidani kwa shingo ni kufae. Wendo tamu yangu nipo radhi mimi nizikwe nawe. Nawe ndo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi nawe. Nipoke penzi furaha nicheke nikiteleza nisame. Oh my darling, talipigania penzi kidete. Sogea karibu tutete. Wendo chanda mipete. Oh jamani, ya kwa mahaba kama jini jini. Bila kitezo wala ubani napanda mimi. Unavyo chezesha makirikiri na baki oh jamani. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili.